ezo zembera zange sichusa oba tonjagalanga bwendingo
nakintitita esesa atesinyiza boje mpola
tofuna bala
mujebale konange njebale abalina jebakoze mukama yebale ategwa talina ngozunza mpale kutadde musala mukama kumpiti ebitankwatako tebinkwatako nebyandikutteko birindeko kuluno ntuse nabyankwatako siri mulavu abenzi mulindeko ezo zembeera zange sikyusa oba tonjagalanga bwendingunta sisesa ate sinyiza boje mpola tofuna bara ezo zembeera zange sa oba tonjagalanga bwendingunta sisesa ate sinyiza boje mpola tofuna bara kati yenzaliko byenkola seddako kafesi ke katondi namukundiko siryantula zindetela balabe atakawunga kandetela mbalabe mayamba nabuyambi oberawo mundabe sobola okubulawo nga lubate mugabe
ezo zembeera zange sikyusa oba tonjagalanga bwendingunta sisesa ate sinyiza
ezo zembeera zange sikyusa oba tonjagalanga bwendingunta sisesa ate sinyiza boje mpola tofuna bara oyagala kampani nga yegwesheya olaba amasanyole kawotiya lulibo lulikisesulira ddiya tusabira mukama kutugire embuya yenga ntabuse ngoli eta jangu tutese zirapu zetise okuva lwe natuse nanti mwena mwasirise bimbako nga simanyi ninamune kumanyi kibuli nkiwulira mutani kati sipimako minzani abakanawo yani mbimba nemanyi nzani ezo zembeera zange sikyusa oba tonjagalanga bwendingunta sisesa ate sinyiza boje mpola tofuna bara ezo zembeera zange sikyusa oba tonjagalanga bwendingunta sisesa ate sinyiza boje mpola tofuna bara obutafuna tulon kubulebwate mulofu nayo kapilo kati yenzaliko byenkola seddako kafesi ke katondi namukundiko siryantula zindetela balabe atakawunga kandetela mbalabe mayamba nabuyambi oberawo mundabe sobola okubulawo nga lubate mugabe ezo zembeera zange sikyusa oba tonjagalanga bwendingunta sisesa ate sinyiza boje mpola tofuna bara ezo zembeera zange oba tonjagalanga bwendingunta sisesa ate sinyiza.